Washington DC ra gama radio of television in kadarbu sagale America sagantafan oromoti ko barakuma laba abdigdami sadi atamolta nordofto ta kenya kanisin kesu mesu an tujbe horati task force in gamta nageebum saf basasa ethiopia misensota caasa icciti oji shoroke summat bobban kanneni tinjere namoto afurtami torba hidusa dubbate festival in dergagota abata united states in degerame sambata darbe finfinne kesatti baname jira wutata darbe rakase Ethiopia keessatti bittaaf gurgurtaan boba'a mala digitaali erga tamsaasamee booda maamiltoonni rakkoo isaan mudachuu isaa dubbatu. Artistiin tokko jireenya lammiiwwan Ameerikaa ganama suraasheetiin ibsitee jirti qophii Ameerikaaf uummata ishee keessatti itti deebina qophiin ispoortiis abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera amma gara oduu har'aaf jenneetti dabarra.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixata har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Miseensota garee dhokotaa kan gocha shororkeessummaa keessatti hirmaatan ittiin jedhe 47 to'annaa jala oolchuusaa humni waloo nageenya Afrikaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Ibsa kaleessa baaseenis shakkamtoonni kun bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti qondaaltota olaanaa irratti haleellaa raawwachuu naannoo sana to'achuu fi mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjetaa akka turan ibseera. Akka ibsa ba'e kanaatti barsiisonni abbootii qabeenyaa miidiyaalee fi rogeeyyiin kanneen Itoophiyaa fi biyyoota alaa keessa maaddeffatan miseensota garee kanaa keessaa ta'uu isaanii ibsee jira. Gareen kun miseensa koreeyoo jiraawwachiistuu paartii badhaadhinaa biyyatti bulchaa jiruu fi itti gaafatamaa waajjira isaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa akka ta'an obbo Girmaa Yeshixilaa irratti ajjechaa raawwatametti hirmaattota ta'uu isaanii ibsi ba'e hubachiiseera. Akka kanaanis namoota barbaadaman jedhuun tarreesse keessaa tokkoffaa obbo Habtaam Wayyaalew, lammaffaa obbo Minaalaachoo Simaachoo, sadaffaa obbo Birukii Baas, arfaffaa aadde Yerusaalem Taklatsaadiq, shanaffaa obbo Zamadkuun Baqqala, jahaffaa obbo Lidatu Wayyaalew, torbaffaa obbo Masaay Mokonnin, saddeettaffaa obbo Gobazee Siisaay, salgaffaan obbo Miratee Wadaajoo, kurnaffaan obbo Ballaxa Gaashaawuu fi 11ffaan obbo Mulugeetaa Ambar Birta'uu isaanii hubachiisee jira. Gama kaaniin namoota baatii eebila keessa hidhaman keessa Dr. Wandasan Asaffaa, gargaaraa Piroofeesaraa Siisaay Awwichew, Piroofeesar Maaraguu Bazzaabbi, Dr. Masarat Warquu, obbo Tasfaay Waldamaariyaamiif kanneen biroon yeroo 4 mana murtiitti dhiyaataniiru jechuudhaan Kennedy Abaata Finfinnee irraa gabaasee jira.
Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan keessa jiran tokko tokko mootummaan Itoophiyaa Sudaan keessa akka isaan baasu waamicha dhiheessan. Baqattoonni bara 2022 waraana Tigraay keessaa baqatanii mooraa lama keessa dahatan kun akka jedhanitti wal dhibdeen gareelee humnoota hidhattoota Sudaan gidduutti erga uumamee booda haala rakkisaa keessa jiraachaa akka jiran dubbatu.
Baqattoota mooraa Umraa Akbaa keessa dahatan 17,000 ol ta'an keessaa tokko ka ta'an Aluulaa Gabra Giyoorgis walitti bu'iinsa uumame hordofuun hojjetoonni gargaarsaa fi dhaabileen gargaarsa namoomaa mooraa sana gadhiisanii deemuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Sababa kanaan baqattoonni kun hanqinni bishaanii qorichaaf dhiyeessii nyaataa hamaan isaan mudachuu isaa ibsan. Miseensi baqattoota mooraa kanaa keessa jiran ka biraan obbo Kibra'aab Takasta akka jedhanitti dubartoonniif daa'imman hanqina tajaajila fayyaa fi meeshaalee lubbuu baraaran birootiin rakkataa jiru. Baqattuun lammii Itoophiyaa aadde Abrihuun Guse bara 2022 humaraa irraa baqatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti baqattoonnas jirru waliigaltee Pirootooriyaa hordofuudhaan yeroo dhiyootti gara biyya keenyaatti deebinaa jechuudhaan abdataatu jiranii walitti bu'iinsi Sudaan keessaa kan mudate ta'uu dubbatan. Tajaajilli baqattootaaf kennamu dhaabbatee haalli nageenyaas hammaataa waan dhufeef mootummaan Itoophiyaa Sudaan keessaa akka isaan baasu waamicha dhiyeessan. Gama kaaniin torban darbe baqattoonni Sudaan irraa haasofsiisne akka jedhanitti sababa rakkoo siyaasaaf jecha gara biyya dhaloota isaanii Itoophiyaatti deebi'uu akka hin dandeenye ibsuun isaanii ni yaadatama.
ፕሬዝዳንቲን ኮንፌዴሬሽን ይገምታው ጀቱተ ኢትዮጵያ ቦካሳሁን ፎሎ ቢሮ ነገኛ ከፈንፍኔ ህሪሮ ጀቱታ ሀረገጌ ፈሙፍ ካሮርፋ ሜድኦርኬራ ጀቹን ይመታኒሩ
ኦቦካሳውን ፎሎ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከይመኒ ትሪሪኩን ጋፊ ሆጀቶታ ፊ ፎርማታ አሪፋታ ጋፈቹፍ መጋላፊን ፍንኔ ከሰት ገገፈሙፍ ከንከሮርፋሜ ቱሬ አከ ፕሬዚዳንት ቺጀረኒቲ ኮንፌዴሬሽኒን ኩን ዲላላ ዮካን ግብረ ገሊዮ ጀቶታ ህርሱ ሚንዳ ጥቃን ሜቀታዋ ከቀብ ምርገ ጉርማው ጅሩፊ ኢሞቲ ሆጀቶታ ረት ኢባጌ ሰምብሮ ወጅን ወልቀበቴ ሞቱማ ጋፈቹፍ ካሮርፈቴ ቱሬ ጀቹ ሳኒ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ፍንፍኔ ራገባሴ ጅራ
ገሬሌን ሱዳን ኬሰት ወልወራነን ወሊገልቴ ዱካሰድ አቡ ወለኬስ ሀልከኒ ሀረጡ ምረሙፍ ጅሩን ሰአቲ ደበለታ ቶርባተ ሚለማፍ አከዴረቱፍ ዲባን አዱኛ አከታሲፈም ድልበተከሌሳ ጋፈተኒ ጅሩ
ወሊገልቴን ዱራኑ ገምለሜን ግዱት ተኤ ካንቱሬ ተኡስ ገመለሜንን ቱፈተማ ቱሬ kunis namoonni nagaadhaan akka darban gochuu fi biyyattiin gargaarsa namoomaa akka argattu karaa banuuf jecha gareewwan wal waraanaa turan lamaaniin kan hundeeffame yoo ta'u hookkarritti fufeera kanaafis gam tokko sakaaniin situ seera cabse jechuun wali mataa jiran suudaanitti daayireektarri olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa siindii makeen ibsa wiixataarraa baasaniin akka jedhanitti dhaabbati isaanii du'a gaddisiisaa hojjetoota sadiirratti eebila 15 dhaqqabe booda hojii yeroof dhaabbatee ture battalumatti amma sochoosuuf jira guyyoota dhufan keessa gargaarsa lubbuu baraaru kan namoonni hedduun yeroo ammaa baay'ee barbaadan kennuudhaaf naannolee gadaariif geziraa kasalaa fi waayit naayil waaltaa raabsa nyaataa ta'u jedhamee eegamaa jedhaniiru waldhabdee kana dura sudaan keessatti namoonni miliyoona 15 ol ta'an hanqinni wabii nyaataa hamaan isaan mudateera ka jedhan makeen lolli kun immoo itti fufee waan jiruuf lakkoofsi kun haalaan akka guddatu ni eegamaa jedhan mootummaan biriteen lammiilee ofii kanneen wal waraansa sudaan keessatti danqamanii jiraniif balalii xayyaaraa dabalataa akka gaggeessu dilbata kaleessaa beeksiseera balaliin sanbata darbe galgala buufata xayyaaraa waadii seennaa keessa lammiilee biriteen fe'ee ba'e isa dhumaa ta'aa jedhamee ture dilbata kaleessaa garuu waajirri dhimma alaa kan kooman weelzii fi waajirri misoomaa balaliin xayyaaraa kun wiixataa har'aa akka itti fufu kunis buufata xayyaaraa poort sudaan irraa akka ta'uu fi sadhumaa ta'uu akka malu beeksisanii jiran keessumaa magaalaa kaartuum keessatti lolli cimaan akka turees ibsameera.
Kibba Itoophiyaa naannoon godina kibba Oromoo keessatti walitti bu'iinsa guyyootaaf saba godinaaf diimee gidduutti magaalaa haanaatti uumameen booda amma tasgabbaa'ee jira. Walitti bu'iinsi kun lubbuu namoota 14 galaafateera jedha gabaasii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa erge.
Walitti bu'iinsa kaartuun keessatti cimee waan tureef jecha yeroof gara poort sudaanitti kan jijjiiraman pertees bakka bu'oonni waraanaa fi humnootiin deeggarsa ariifachiisaa biyya sadaffaa keessaa yeroo jalqabaaf akka wal argan gochuudhaaf tattaaffiin gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Gareelee sudaan keessatti wal waraanaa jiran lameen waliin haala dhaabbataa ta'een wal qunnamaa akka jiran dubbataniiru. Dilbata kaleessaa poort sudaan keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin partees qaamoleen waraanaa jiran lamaan lola akka dhaaban dhaabileen gargaarsa namoomaas lammiilee nagaaf tajaajila akka kennaniif akka eehaman waamicha isaanii irra deebi'uun dhiyeessaniiru. Lolli kun torban lama dura ega ka'e as. Lammiilee nagaa fi miseensonni waraanaa 500 ol kan ajjeefaman yoo ta'u 4000 ol immoo madaa'aniiru. Qaamoleen wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuu isaanii wal duraa duubaan labsan iyyuu tokkollee yeroo dheeraadhaaf kan ture hin jiru.
Itoophiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka ta'u erga taasifameen booda buufataalee boba'aa magaalaa Finfinneetti argaman keessatti namoonni baay'achuun dabaree eeggachuuf hiriirri uumamuu isaatiin sa'aatii hojii keenyaa asitti akka darbu taasifameera jechuun konkolaachistoonni sagalee Ameerikaatti himan. Kunis buufata boba'aa tokkotti boba'aa bitachuuf sa'aatii tokko hanga sa'aatii 4 darbe eeggachaa turre jedhan namoonni yaada isaanii kennan kun. hojmaatichaaf haaraa ta'uun rakkicha akka babal'ise himu. Dhimma kanarratti Itiyoo Telekoom yaada kenneen maamiltoota haala itti fayyadama isaarratti hubannoo hin qabaanneef hojii hubannoo uumuu kennaa akka jiru ibsuudhaan harkifachuun haala bittaaf gurgurtaa kun garuu rakkoo humna buufataaleen boba'aa qabaniin kan walqabatudha jedha jechuun gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinneerraa erge Mitikuu Faqaadu akka taanutti qindeesseera.
Ebila 16/2015 irraa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti guutummaa guutuutti bittaa fi gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka taasifamu murtaa'uu isaarraa kan ka'e buufataalee boba'aa keessatti hiriirri konkolaataa dheeraanii fi muddaminsi guddaan uumame mul'ata. Hiriirri buufataalee boba'aatti dabaree eeggachuuf taasifamu sa'aatii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka uumaa jiru konkolaachistoonni taaksii ni dubbatu. Kanneen keessaa Siisaa Yashannaa fi haala kanaan ibsa.
ተሰልፈን ነው የምንቆየው ብዙ ሰዓት እንሰልፋለን አሁን እኔ ሌላ ቦታ ተሰልፌ አልቋል ተብዬ ነው እዚህ እንደገና መጥቼ የተሰለፍኩት ዛሬ ጧት አልሰራውም ነዳጅ ሰልፈ ብቻ ነኝ
ሳቲ ዴራፊ ሂሪሬቱ ቱራ አነማ በከብራ ሂሪሬን ቱሬ ገሩ ዱሜረ ጀናን እናስ ዱፌ ኢረዴቢ ዳኒ ሂሪሬ አረገነማ ካዜ ኦጂኑ ጀን ጀቹዳ አንጋማቲ ሂሪሩ መረንጅራ ካሮ ረጋሊ ኮቲ ሐራሲላ ብሪፍ ሞቶኮዳ አንጋማቲ ገሩ ብሪቶ ኮዩኑ ጀን ኢላሊጋ አማና ኖ ሳቲ አፉሪቲ ኦጂ ከንጅራ ummanis tajaajila geejjibaa dhabee rakkachaa jira.
Konkolaachisaan taaksii inni biraan Mallas Mitikuu haalli ammaa kun rakkoo geejjibaa kanaan dura ture itti caalchiseera jedha.
Salmeezan aqadamu yaa sa'aatii galfaa aandii biyyaajota akkatalan qomoos baatuun yaa taaksii.
Nuti asii hiriira qabannee jirra ilaali amma uummata hiriira geejjibaa eeggataa jiru kuni taaksii waan hin jirree fi kan uumameedha sa'aatii dheeraa asitti fixaa jirra.
Hojjetaan buufata boba'aa keessa hojjetu maqaan isaa akka himamu hin feene tokko immoo gama isaan malli bittaa fi gurgurtaa boba'aa karaa dijitaalaan taasifamu kun deemsa keessa hojiirra oolfamaa dhufeera osoo ta'e qisaasamni sa'aatii amma mul'atu kun hin jiraatu ture jedha.
Waan itti jemmire as yaala nagaroo bijjamuru noroo maatan ziyaawu gibbi usti yaallawun dunkaan sartaa waan doorru lattur. ቴሌብር ዚ ሰፖርት ያረገ ሰውን ያለማመድ ባንዲ ያለማመድ እየከፈተ ቢር ኑሮ እንደዚህ ግርግር ከተረ
አከስ ጀል ዋን ሁሉ የሮቶኮ ነገለ ሱታ ሱታ ወሪ ቴሌብሪ ዱንካና አስ ቡፈተ ከነከሰቲ ታአኒ ወልዱራ ዱባን ጂአቶኮፍ ጂአለማፍ በርሺሳው ሶዴመኒ ሩተይ ራኮና ከናኩን ኢኑማሙቱረ አማ የሮቶኮን ዮሙጀል ቀበሙ namoota teeleebirrii hin banannetu baay'ata. Namoota boba'aa buufachuuf hiriiranii jiran keessaa tokko kan ta'an obbo Wandoo Santadilaa dabaree osoo eeggatanii sa'aatii 4 turuu isaanii himuun malli bittaa fi gurgurtaa amma diriirfamuun kun gaarii ta'ee osoo jiru hojii hubannoo uumuu osoo hin hojjetiin jalqabsiisuun garuu gaarii hin turre jedhu.
12 ሰዓት የመጣሁት እንደውም ቀድሜ የመጣሁ ነበር የመሰለኝ አሁን እንግዲህ ማጂ 3 ሰዓት ነው እንግዲህ እንደምታየው ነው ክራውዱ ይመስለኛል እንግዲህ አንዳንዱ ሰው አፕሊኬሽኑ ሲያጭን ይመጣል ብረተሰቡ ይመስለኛል
ሰዓቲ ቁዳ ለማጥን ነው ፈይ ኢላሊ አማ ሰዓቲ ሰዲዳ ሄሪሪሳሞ ኢሱም አርጋ ጅርቶዳ ነቲ ፈካታ ነምኒ ተኮቶኮ አፕሊኬሽኒ ኢሳ ኦሶ ሂንፈአቲን ዱፋ ኡመን ሁበኖ ኢሳ ሰሪት ዋን ቀባቴ ነቲ ፈካቱ ማሌ ማሊች ማላ jabana kana waliin deemu ta'uusaatiin jaallanneerra garuu hanga namni hubatutti yeroo waan fudhatunatti fakkaata yookiin hanga namni barutti lamaan isaa waliin hojjechuu isa maallaqa callaas kan tajaajila dijitaalaa kanas kuni rakkicha xiqqoo waan hir'isuu danda'unatti fakkaata. Kaffaltiin bittaa boba'aa inni haaraan kun konkolaachisaan kamiyyuu bittaa boba'aa raawwachuuf maallaqa callaa'e osoo hin taane karaa dijitaalaan gara teeleebiriitti yookaan maloota dijitaalaa biroon gara baankiiwwaniitti akka ergutu irraa eegama. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaa daddabarsa maallaqa moobaayilii kan ta'an obbo Biruk Adaanaa sirna bittaa fi gurgurtaa dijitaalaan maamiloota hubannoo hin qabneef hojjettoonni biiroo isaanii deeggarsa kennaa akka jiran himu.
እንግዲህ ለቴክኖሎጂ አንዳንዱ ሰው አዲስ የመሆን ነገር ስለሚኖር የኛም ባለሙያዎች ታች ድረስ በማውራት
እገናሞኒ ተቆጥቆ ቴክኖሎጂ ቻፊ አራታው ወንጅሩፊ ኦጌሶኒ ከኛ በከተጃጀለም ተንጅራኒ ዴሙዳኒ ማለቀጨላ ገረ ዲጂታል አትጅጅሩ ረቲ ወባናከን ወራ አፕሊኬሽን ቻይን ቀምነፊ አፕሊኬሽን ይበኑ ወራ ፒኒ ሳኒ ራንፈተኒፊ ፒኒ ሐራበኒ አገርሲሳጅር
harkifanna am bitafi gurgurta boba irratti mulate rakkosa fi interneti am jirurra akadu fes konkolachistoni himanjuru makanko akka hinimam ne kanjelan konkolachistun tokko yada kanatyanu kenaniru
ለኛ አይሆን ለኛ ኔቶ አይሆን በዚህ ላይ የትኛው በሄድ ክበት ቦታ የየትኛው ቦታ ሄደህ ነው ወጃው አክቲቭ ሆኖ ለስራ የምትመለሰው
ኔትወርክ ኬኛ ፍንተው ቡፈታሌም ቦባአ ካናፍ ምጀተንስ ባይን ጅራን ነምኒ ገለመ ሰዓቲ አፍሩቲ ዱፌ ሰዓቲ ሰደቲቲ ቡፈቴባ ላልካ ነምኒሱን ኩያጉቱ ሆጂ መሌ ኦላ ጀቹን
ኦበብሩከሩ ረክቺ ረኮ ኢንተርኔት ይምቲ ይጀሉ
ኔትወርኮቻችን ይሄን ያክል የመጫናነክ ችግር የለም በነገር ላይ
ኔትወርኪንግ ከኛ አገስመራ ዲፓቾንን ሙላቱ ሰነዋሊ ንዚ ወሊን ቀበቱ ማሚልቶኒ ከኛ የሞቢታ ጉርጉርታ ቴክኖሎጂ ካናን ፈየደማኒ ሳንኮንዲን ተፈየደማኒ ሲ ጥቆዳ ዋንታ ኤቪ አገስመራ ሁምን ኢንተርኔት ይጉዳ ዋንጋ ፈቱን ቀቡ
ሚኒስትሪ ጌጅባ ፊ ሎጂስቲክስ ኢትዮጵያ ገመይሳን ቲባና ኢፍሰ ሰባሂ ማሌፍ ከነን ሪሪ ኮንኮላቶ ታናኖ ቡፈታሌ ቦባአት ያመሙለተ ኩን ማሚልቶን የሮሻ ካሊ መለ ዲጂታላን ፈየደመኒ ቢታ ቦባአ አከራወተን ከነሜፊት ሴራን ፈየደሙ ዳቡ ለጀዴራ ቢታፊ ጉርጉርታኒ መለ ዲጂታላ ኩን ቡፈታሌ ቦባአ ዲበቶኮፍ ሸንተሚ ሰዲ መጋላ ፍንፍኔ ከሰጠ አርገመኒት ሆጂ ረኦሉ ከኒብሴ ማኒ ሆጂ ሚኒስትርቻ ፈየደምቶ ተብረት ሃንቅኒ ቴክኖሎጂ ትፈየደሙ አከጅሩስ ኢብሱን ኩንስ ራኮ አም አርገሙፍ ጋዬ መታሳቀበስ ጀዴራ ተጃጅለምቶ ንገሩ ራክች ሃንገፉረሙት ሞቱማን ፈለብራኑፍ ከኑ ቀበጀሉ ተጃጅል ከፈልቲ ዲጂታላ ቢታፊ ጉርጉርታ ቦባአ የሮዳ የሮትፎ ያጅራቹ ከንብሴ ሚኒስትር ጌጅባፊ ሎጂስቲክስ ጫምሳ ቶኮ በረኩመለማፍ ኩደሸን ራካሴሞ ናኖ ለከሰቲ ሆጂ ራካ ኦልፈሙ ሁበቺሴራ
ሞ ጋራ ቆፒ ቶርባኒ ትጨና አሜሪካፍ ኡመተሼ ዳንኤል ሲዋከር አርቲስቲ ፈኪ ካሱቲ አከሸንጀቱቲ ካዩን ፈኪ ወንሼቲ ጅሬኛ አለቶት አሜሪካ ገነማ ፈኪ ስሪተ ኤቤክስሱፍ ሁበኖ ኡሙዳ አገርሲስ ኒውጂ አርቲሼሮ አማ ኢያ አሜሪካ ኩታ ኮሎራዶ ተገርሲፈ ማጅራ ጋዝጤሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ስካት ስተርንስ ሆጂ ሴ ላልቺ ሱራን ገባሰ ኤርጊ ቆብ ያራፍ እንደስነራ ኩኖ
ፈኪውን ዳንኤል ሲዋገር ካኑቲ አቦቲ ኬኛ ዩካን ዊ አር አወር አንሰስተርስ ጀዱ ፈኪን አለቶት አሜሪካ ገነማ ገረኩታ አርቲ መጋላ ጉዶ ደንቨር ትፊዳ
It's sort of this idea of a young woman, a young indigenous woman sort of looking at
her. Yadigun shamarren lemmi America durani tokko uguma abbotashe innat intaltuf barattu agarsisa. Inna ofishe dullom tyokan akakayun she durani mal akaturan ilalu she ofkesa qaba. Achuman begum zakana ofishe qabatte jiratti sanas dalu tagarafu durat dabarsuf abdachudan jette. ሲዋከር ለሚ ለኮታ ዮታቱ ጎሰ ሲዮክስ ራክ ከኖርዝ ዳኮታ ከሰት ተርገሙዳ ገባው ለከሰ ደንቨር ጅሩ ከሰት ሱራንሼ ስቲል ሄር ሙቲ አማዩ አዝጅራ ጀዱ ቆጴስቴ ፈኪ ወንኩን ነሞቶ ጉሶተና ኖሼ ከነን ነሞቶ ሴም ቤክ ተፈከሱን ሞዴሊ ተኡኖ ጀተን አገርሲሳ
We're still here. We can, you know, wear our traditional regalia, hop on a skateboard.
Hanga matasir. Ufata ada kenye ufachu. Muka gomma ofitik abu. Kanitin sigigatanin tabachu. Kofiya, baseballi kenya. Kope ada kenya olin ufachu dandenya. Addunya lama kanakasikes. Juran na jette. Ojin RTC Walker kam agarsisa muzeemi Longmont, Colorado kesa kan duality jedamu yotaw kunis mut anno yero tokkot namalammi ganama kan ardi kanatif kan America ratfulle fata mashke jedama waye obuletuma jechura
I get a lot of questions about the lines that are on the face, the colorful lines.
Why sararota fula ratargamani sararota hallu adda adda qabani laltise ga fe dun qaba. Kanaf alattoni gana makun yero barabitta jale turani qabe imale jirenye sanke sadarban bakkabu asararikun ham har atle bua bay baye ke sadarba jirra jirenye kenye kesat halota wal anif socho udadaban kannen kun tora imale jirenyati jette garu wanan jedu tokkon qaba sunis wa e sagalen hawasa lammi won ganama hin daga min jiruti jatti siwakar.
That was really inspired and drawn upon this idea of censorship and the silencing that
Yadi kun senaf kamsalam mi won ganama dame addada kanaka siyasa media jarmialefi hawasana no ke satmudatan ramadde isanis yada sani ipsuf fedi gudda sagale sani dagesi suf danta ofileli suf hawi gudda akakaban ifada jette siwa karaka jettatti artiston sura hiddadala talammi won ganama hawasni waregama akakilin sani basan akkayadatan gargaru jette.
We're still here because of what they had done and what they've gone through, and so
hanga matwani san hujjatani fwani san ke sedarbani vjecha asjira sanayom yudagachun dandenyu kanafu wantinuti akkadalo tabiyetti tigochuf yal wa esanayanne fuludrota takamfachuf wa edalota torba kanabode jiru yaduda fuludro kenyaf akkamitti gafto kofi kenya abbotitane mallatto disne dabaru yada jira jette. Exhibitioning artist to kallammi won America ganama kun chamsa kun afur umata.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii ispoortiitti ceena. Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa dargaggoota waggaa 2018 gadi qopheessummaa Zaambiyaatiin ebila 29 hanga caamsa 3tti geggeeffamaa jira. Ta'us gareen atileetiksii Itiyoophiyaa bakka qubsummaa dhabuu isaatiin rakkoo keessa galuun barameera. Haala kanaanis rakkoo garee atileetiksii kana mudate yeroo dheeraa booda furamuudhaan gara dorgommiitti deebi'uuf qabxii abdachiisaan argamaa jiraachuu federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaatti pirezidaantii atileetota Itiyoophiyaa kata'e atileet Maarqos Gannati sagalee Ameerikaatti himee jira. Eebbisaa Naggasaatu Stolkoom Suwiidin irraa Finfinneetti bilbiluun dubbise kuno.
Shaampiyoonaan atileetiksii Afrikaa guddatoota ganna 20 fi 18 gadi qopheessummaa Zaambiyaatiin ebila 29 hanga caamsa 3 gaggeeffamaa jira. Haala kanaanis gareen guddatoota Itoophiyaa qabxii jajjabeessaa galmeessaa jiraachuu barameera. Haa ta'u malee gareen atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonaa kanaa fi gara Zaambiyaatti erga imalee booda bakka qubsuma dhabuu isaatiin rakkoo keessa galuun ibsameera. Haala kanaanis rakkoo garee atileetiksii kanarratti mudate furamuun gara dorgommiitti deebi'uu fi qabxii abdachiisaa argamaa jiraachuu federeeshinii atileetiksii Itoophiyaatti pirezidaantii atileetota Itoophiyaa kan ta'anii koomishinar atileet Maarqos Gannati turtii sagalee Ameerikaa wajjin godhan irratti ibsaniiru.
Akkuma beekamu waldorgommiin gaggeeffamaa jiru kun ji'a tokko dura waldorgommii magaalaa Asallaatti taasifamee fi akkasumas immoo magaalaa Finfinneetti taasifameen filannoo gaggeeffamee ijoollee achirraa filataman kana ijoollee waggaa 18 gadii fi ijoollee waggaa 20 gadii filachuudhaan gara dorgommii kanaatti gaggeessine jirra. Egaa imala isaanii kana keessatti rakkoon adda addaa mudateera. Rakkoon sun immoo dorgomamuuf guyyaan tokko gaafa hafu kan rakkoon kun isaan mudate. Haa ta'uyyuu malee rakkoo kana damdamatanii egaa dirree dorgommiitti ba'anii jiru. Dii dorgommiitti ba'anii immoo qabxiin isaan argatan qabxii abdachiisaa fi qabxii boonsaadha. Ijoollee egeree borii qaban baay'eedha kan dorgommii kana irratti hirmaatanii. Egaa ammas dorgommiin kun hin dhumne adeemsifamaati jira. Kattaa kanaatiin egaa kan ta'aa jiru.
Hojiin federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti bakka butuu ta'uu irratti irratti hojjechaa jiru wal simsiisite natti mime.
Egaa akkuma beekamu ani pirezidaantii atileetika biyyoolessaati. Kana dura atileetonni waggaa didama gadi bifa harra kulkullate niyata nimbekan kan jura kan niyata ture jorleni waga demishani waga sotoma fetu ani waga didama waga didama gadi yadanis kan sani achatoni barabara nagaru walansu o guddan tasame jorleni baka kanamadalan okanimo umurisani tin dorgomu dandan baka sanagati mitalalli cimante warra umurisani sana waltan data dan basne filanne gara sanatti erginirra kun taayisu ta'uunsaa ijoolleen umuriisaaniitiin wal dorgommii taatee akka isaan argatan kan taasisu ta'a kun ta'uunsaa kana faayidaansaa ijoolleen kun umuriisaaniitti dorgommii isaan madaalu yookaan nama isaan madaalu wajjin gaafa dorgomanii qabxiin isaaniillee akkasuma yeroo isaanii eeggatee kan dachaa deemu ta'a. Biyyaafis immoo egeree borii qabu jechuudha ijoolleen kun umuriisaaniitiin dorgommu jechuudha. Kana dhagaa kan taasifame. Akkaataa kanaatiin gara sanatti kan hoteela galanii almost ji'a tokkoof leenjii gahaa ta'e waan hundumaatiin kan guutame kan laatamaa fi ture sanaddiitu maranii booda gara sanatti kan isaanii malan.
Ayeegaa pirezidaantii atileetota Itoophiyaa Maarkos Gannati sagalee Ameerikaa wajjin turtii taasiseef baay'ee si galateeffadha. Shaampiyoonaan atileetii dargaggootaa Zaambiyaa magaalaa Nodulaatti dorgommii guyyaa jalqabaa meetira 3000 dubartoota umrii gara 29 dorgomeen atileetonni Itoophiyaa 1-3 bahuudhaan madaaliyaa dorgommichaaf qophaa'e sadanuu fudhachuu danda'aniiru. Haala kanaanis atileet Asmaarech Annelay, Yeneewaa Nibratii fi Aynaaddis Mabraatu turanii dorgommii kana walduraa duubaan 1-3 bahuudhaan kan injifatan. Haaluma walfakkaatuun dorgommii kaleessa dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dubartoota umrii gara 29 meetira 1-3 bahuudhaan ga'umsa isaanii agarsiisaniiru. Horis Aschaalawu, Samraawwit Geetaa fi Mixxin Uunatee turanii fageenya kanaan sadarkaa keessa galuudhaan kan injifatan. Fageenyuma meetira 1-5 dhiirota umrii gara 29 Ashannaa fi Imaanaa 2 bahuun madaalaa meetii Itoophiyaadhaa fi yegguu argamsiisu Saamuul Buchee fi Gammachuu Tolosaan immoo dippiloomaa argamsiisuu danda'aniiru. Shaampiyoonaa atileetiksii guddatoota kun itti fufuun dorgomaa kan jiru yoo ta'u dorgommii guyyaa har'aa otoo hin dabalatiin Itoophiyaan madaaliyaa 8 argachuu dandeesseetti. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee agasaa 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yookaan qeeqa yoo qabaattan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti, miidiyaa hawaasaan immoo facebook.com/voa afaan Oromoo irratti, twiitarii fi instagiraam irratti @voa afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Bulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree ka viidiyoo nuuf gulaalillateera amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummeessantu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.